Get free music on mdundo.com.
Mwamba uwe nye imara, kwako ni tajificha, maji hayo na damu yaliyo toka humu, hunisafi na dhambi, hunifanya mshindi.
Nishike, nilimcha, chafu
mzini.